icyerekezo cy'iterambere.
Kongera umusaruro ku buso buhari, umusaruro ukiyongera kugira ngo umusaruro w'imwishi kuko ari yo mahirwe yo kugira ngo isoko riboneke. Gushyiraho uruhererekanya nyongeragaciro ruhuza umuhinzi n'umucuruzi w'umusaruro ariko bishingiye ku masezerano. Ikindi nabonye nuko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kuwushyikiriza umuntu ubwo bakongerera agaciro.
Icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.
Iki kiganiro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye.
Muhinzi mworozi, kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ishuri nyaryo, iyumvire nawe.
Yakoze cyane. Ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye, tuzakoresha ifumbire y'imvaruganda, dukoresha n'ifumbire y'imborera.
Kuko iyo hegitari ugakura nka toni 10, 12, ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukubona ni kigiga, ni imbuto nziza y'indobanure urukubona kuri hegitari ko ari toni 37. Ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro, noneho no gutegura umurimo mwiza no kuwufumbira neza ukoresheje imborera.
Ibinyujije kuri radio Huguka, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugezaho ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa 3 za mu gitondo kugeza isaa 4
na buri wa mbere guhera isaa 2 kugeza isaa 3 za nimugoroba.
Nakubwira iki, hamwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe, ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyidasobanukiwe.
Umuhinzi nyakuri yorora kijyambere, wabona ifumbire ihagije.
Reka tubifurize ibihe byiza mu mwese muteza amatwi radio Huguka, tugira ngo tubahe nikaze mu kiganiro icyerekezo cy'iterambere cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Nkuko twakomeje kugenda tubimenyesha, uyu munsi turaganira ku buryo bwo gufata neza umusaruro, cyane cyane ibiri gukorwa ubu ngubu mu mpera z'iki gihembwe cy'ihinga 2014. Hanyuma turebera hamwe n'indi myiteguro iri gukorwa ku bihingwa bitaratangira gusarurwa. Kuri mikoro ni kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza bategura kino kiganiro, nkaba ndi kumwe nanone kandi twaraganiriye n'abahinzi borozi bo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Rwabicuma, bibumbiye muri koperative Koyinya. Bahinga ibishyimbo, ibigori ndetse banahinga n'ibirayi. Namwe kandi muduteze amatwi, turi kumwe kuko muza kuduha ibitekerezo mutwandikira. Turaza kuba turi kumwe kandi n'impuguke guturuka muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kutubwira ibigendanye n'iyo mirimo ikorwa uhereye ku isarura ukageza kuri wa wundi wa nyuma ukoresha umusaruro. Turabaha ijambo namwe mutubwira iyo mirimo y'isarura uko ihagaze ku bihingwa biri gusarurwa ubu ngubu, ndetse n'ibindi mwitegura gusarura, imyitegura aho muyigeze, haba ku bishyimbo, ku bigori, ku birayi ndetse n'indi myaka, aho murabasha kuduha ibitekerezo. Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0 7 21 61 96. Ikazi rero mu kiganiro cyacu, aho namwe muza kugiramo uruhare mutubwira ko uko namwe bihagaze ubu ngubu mu bigendanye no gufata neza umusaruro ku batangiye gusarura ndetse n'abiteguye gusarura mu minsi ya vuba iri imbere. Katubanze hariya Inyanza muri Rwabicuma muri Koyinya, hanyuma batubwire uko bihagaze ubu ngubu.
Nitwa Habimana François, umudugudu wa Karusimbi, Kagari ka Gishiri, Umurenge wa Rwabicuma. Aba nari muri itsinda dutera imbere Karusimbi, ndi perezida wa zone ya Gishiki, ubwo nanjye ndi umuhinzi mworozi.
Hanyuma uwo nta kintu wajeje?
Nejeje ibishyimbo, ndimo ndasarura, ariko ndateganya no kuzahunika. Ariko ikibazo twahuye nacyo ni uko ari ibiza, Imana burya niyitanga ntabwo ari twe dutanga, kubera izuba ryavuye. Ariko buri wese w'umuhinzi arateganya kuzahunika.
Ndagira ngo mutwibwire namwe.
Nitwa Mukanyarwazera, ubu ngubu tuvugana nk'abantu bo mu mudugudu wa Gakoni mu Kagari ka Gishike, ariko nkaba nkorera mu mudugudu wa Nyabubare mu byerekeye ubuhinzi mu Kagari ka Musharungu, umunyamuryango wa koperative Koyinya Indatwa.
Mwahinze iki muri kino gihembwe?
Twahinze ibishyimbo. Ibishyimbo rero turejeje, ariko twaje kubona izuba mu kwezi kwa 11, bituma umusaruro utaboneka neza. ariko wabonetse turiho turawutunganya twitegura kuzana kuhunika
mutarawugira ku buryo kuwutunganya nkaho wari wahinze umva ugomba kubona ibiro bingahe bitagenda wahinze ahantu hangana hate
nari nahinze ahantu hatubutse ku buryo nateganyaga byibura imifuka ibiri y'ibishyimbo mu matarasi ariko mbona nzabona nk'umufuka n'igice
mwebweho byagenze bitera mu mwahinze ibishyimbo
Gerange nahinze ibishyimbo ariko icyo nzi cyo nateganya ko nakweza nk'imifuka itanu ariko itatu nzayibona rwose kuko ikibazo ni uko twahuye n'izuba ubundi twari kweza kuko dukoresha ifumbire zose zisanzwe ko abayobozi baduha inama yo gukoresha ifumbire y'imborera n'ifumbire y'imvaruganda ariko mubwiye ko ikibazo ari uko twahuye n'iryo zuba ubundi twari kweza
nitwa Imana Tanazi umudugudu wa Nyamabara akagari ka Musharungu njye nahinze ibigori ubu ni ukuvuga ngo ibigori bigeze mu gihe cyo kwera ahubwo wenda ikibazo dufite wa mugari ni ababyeyi ariko turitegura kuba turimamo ku buryo noneho tuzahingamo ibishyimbo ndetse tugateramo tugasama imbuto ya mishingiro ku buryo twashyira muri bya bigori twabikuyemo bigahita bizamukiraho ubu nizo ngamba twafashe
ibigori turaza kubigarukaho namwe n'ibigori mwahinze
nitwa Sibomana Jemuel nkaba ndi na perezida wa ngenzuzi hano muri koperative Kwainya Indatwa ntuye mu kagari ka Gacuho mu murenge rwa Bicuma twe twahinze ibishyimbo tumaze gusarura bimwe turimo turahura ibindi turanitse ndetse turitegura kuza kubihunika kugira ngo bizashakirwe isoko riri hejuru kugira ngo tubashe kunguka
abo ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Nyanza twagandiye batubwira uburyo biteguye gusarura ndetse bamwe batangiye gusarura mwabyumvise ibishyimbo bavuga bati twarahinze turejeje ariko nubwo umusaruro utabashije kuboneka hari ibyo twiteguye gukora yumviseje mu ravuga ati rwose turimo turabihura twiteguye no kubihunika namwe muratubwira muduteza amatwi uko bihagaze umusaruro muri kubona uko mwiteguye kufata neza murohereza ubutumwa bugufi mu buryo bwanditse tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 078-61-76-98 cyangwa se 07-22-61-76-98 ku bigendanye no gufata neza rero uyu musaruro ari byo abahinzi bakora bigendanye no kutunganya guhera mu murima gukomeza ugeze ku ukoresha bwa nyuma ubwo ni wa wundi nyine ukoresha ku bwa nyuma na nyuma radio gukalo
mwaramutse
mwaramutse neza muri bande
intangaza
nsiriyake nsiriyake uhereye he
kareka gakenye
aho muri gakenye bimeze biti byo gusarura
eh twejeje ibishyimbo nta kibazo
nta kibazo
twejeje turimo turahura
hanyuma ni mumara kubihura muzabigenza mute muzabifata neza gute
tuzabitumira tubike tuzabihinge igihe tugiye gutangira
none si ibyo bishyimbo byanyu n'imbuto
ni irasobanutse meze neza n'imwe yarabu batangaje
yitwa ngo iki riyake muri gakenya ati imbuto yacu irasobanutse bwo namwe munatubwira uko bimeze muduhamagara cyangwa se mutwandikira
bibafasha mu mezi y'itumba mirinda babosha abakura butwani bakabakuyingirama
hari cyose ryaka komoje wati rwose yo mbuto ni nziza ni yarambu irasobanutse birumvikana ko ari imbuto y'indobanure uyu musaruro rero kugira ngo ubashe kuboneka nuko umuhinzi aba yakoze bya bindi byose yashyize imbaraga mu kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka uyu musaruro yumaze kuboneka muziko kubishyimbo yari imbuto runaka hari amatoni ubugomba kubona kuri hegitari niba ari zo toni ebyiri n'igice eshatu se hanyuma ukazibona ariko nyuma yaho ubushakashatsi bwagaragaje ko hari bamwe bahura n'igihombo kubera ko muri iyo mirimo ya nyuma y'isaruro hari uburyo umusaruro wagiye wangirika uhereye kugusarura kugeza kuri wa wundi wa nyuma ugiye kuwukoresha reka twumve aba bahinzi b'inyanza burya rero iyo wejeje ntabwo ari ugupfa gusarura hari ibihombo ushobora guhura nabyo n'abahinzi nabo hari ibyo bagiye kutubwira uburyo bitwararika kugira ngo bya bishyimbo byamaze kwera bya bigori byeze yemwe n'indi myaka ibashe kugumana agaciro haba mu bwiza ndetse no mu bwinshi
mwamenye ibiciro by'ibyera muri buri karere
noneho mwebwe muri abahinzi kugira ngo ibishyimbo byanyu bikomeze kugira agaciro nubwo wenda mutabonye umusaruro nk'uko mwawuteganyaga ariko noneho nk'ibyo bishyimbo bimaze kwera ni iki mukora kugira ngo bibashe kugira agaciro haba mu bwiza ndetse no mu bwinshi
ubundi tubanza tugashaka ubwanikiro bwiza kumara gushaka ubwanikiro bwiza tugashaka uko ahantu tubahurira heza hasukuye kugira ngo ibishyimbo nabyo bigire ubuziranenge
ubwanikiro bwiza ni bumeze bute
iyo tubonye shitingi cyangwa tukamanika ku duti niyo ubwanikiro bwiza tugira tukongera iyo tumaze kubihura neza dushaka imifuka myiza ifite isuku nayo kugira ngo bizagire ubuziranenge tuzabizana no mu bigega kugira ngo bifite ubuziranenge bibashe gucungwa neza kugira ngo bizabe bifite isuku tugenda kubitekereza n'imbuto cyangwa tubishaka n'isoko bifite isuku n'ibyo dukunda gukoresha buri gihe
ubundi murakoze ubundi ushaka umusaruro wawe uba mwiza icyambere umusaruro weze iyo usaruye byumye byeze ugakubitaho kubyanika neza kandi ukabihura neza noneho ukagusorera igihe noneho bidatinze cyane mu murama noneho ukanagerageza no kubizana hano kugira ngo bibikwe neza ubwo bizagira ubuziranenge
ushaka kuvuga ko hari abashobora gusarura ibishyimbo biteze
bibaho bihari abasarura ibishyimbo by'uruneke ibyo rero by'uruneke bitarazamo akantu ko gukomera ngo byume ntabwo bikunda kuba byiza
abasarura ibishyimbo mu ise by'uruneke bakavuga bati nibyo bitwarika bakagenda bakabisharika ese ibyo bigira ingaruka zihe ku musaruro
iyo usaruye ibishyimbo bitari byagaragaramo ko byeze by'uruneke nk'uko mugenzi wange yabivuze ubu uzakuramo injonjori nyinshi kuko bya bishyimbo by'uruneke biba bitari byakomera kimwe kidakomeye iyo wanitse ntabwo kiza ari igishyimbo kizima oya ahubwo kivamo injonjori niho hahandi cya kibazo watubazaga ngo uburyo tuyitaho nubwo ni umwe mu buryo bwo kuyitaho gusarura imyaka yeze bituma hatavamo injonjori kandi injonjori ntabwo ziba ari ibishyimbo byiza
hari impungenge abasaruzi b'ibishyimbo bagira kuvuga bati nitubireka bikera bikuma bizagenda bimenagurika bitugora mu murima tubisarura byangirika ntabwo yaba ariyo mpamvu
igishyimbo cyeze hasi kigomba kuba cyaratangiye kuma wenda nikirimo hakaba harimo ibi imitanyo yomaze kuma hakaba harimo n'indi yahishije ariko ubona nayo igiye kuma ntubisarure byumye cyane bikabije kuburyo byatonokera mu murima ariko nanone ntubisarure bikiri urunekeneke kuburyo uzavanamo injonjori kiri hagataho ngaho ubona ko kitangiye kuma
harashobora kurenza igihe cyo gusarura se
birashoboka kuko ushobora gutinda gusarura imyaka aho kugira ngo igatonokera mu murima izuba ryava rikayishwanyagurira mu murima ugazasanga aho ugiye kuyitoragura utora ibishyimbo mu murima kandi bitakagombye icyo gihe uba waramaze kurenza igihe cyo kuyisarura
kugira ngo wa musaruro nyine ubashe kugira agaciro muri umwumvise ko abahinzi b'Inyanza ngo bitwararika igihe cyo gusarura ngo hari abashobora gusarura ibishyimbo bikiri urunekeneke niko bavuze ngo hari n'abashobora kubisarura byararenze byarumye byararenze igihe birumvikana ko kugira ngo umusaruro ubashe kugira ubuziranenge hari uburyo umuhinzi aba akwiye gusarura muri ubwo buryo muri izo tekinike bavuze baza kunganirwa mu kanya n'impuguke guturuka mu minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi itubwira neza ibigendanye no kwita kuri uwo musaruro by'ukuri kugira ngo ubashe kugumana agaciro haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza birumvikana ko niba uhinze ibishyimbo wasarura akabonekamo ibibi byinshi byaboze se izo njonjori nk'uko babitubwiye ndetse niyo mpugukiraza kugira ibyongeraho ni byiza ko nyine izo tekinike zubahirizwa mbere yuko rero tukomeza kumva abo bahinzi b'Inyanza namwe turakomeza twakira ibitekerezo byanyu hano hari ibyamaze kutugeraho hari abohereje ubutumwa bugufi ndabona bw'umukunzi wacu uri i Nyanza ni Hitimana w'Inyanza ati numvaga mwamfasha kuba umwe mu bamamaza buhinzi ati kuko ubumenyi dufite mutwongereho inama zanyu mbona twazamura ubuhinzi icyifuzo ati kandi kubyerekeye n'umusaruro uracyari muke cyane ugiranije n'ubuso buhingwa kandi hakenewe ko no kubigisha ihunika kuko umusaruro muke uboneka uranamungwa nawo
bahinzi muzahamudu musarura
agaciro
nimirinde kwa yanoko tumusaruro wanyu nimishire amwe mushinga mashyirahamwe
turamushimiye Hitimana hariya Nyanza ati rwose umusaruro ni muke nubonetse hari umungwa ubwo namwe muratubwira muduteza amatwi se namwe munacyagira ikibazo kimungu cyangwa se muri kino giye mwafashe ingamba ku buryo izo mungu zitazabagerera mu myaka muhunitse bo kuri micro n'acyari kumwe nange Florentine Mukarubayiza twaganiye n'abahinzi ibinyanza turi kumwe n'impuguke kuva muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi namwe kandi mufite ijambo abahinzi borozi muduteza amatwi cyane cyane tukomeza kugana kubigendanye no gufata neza umusaruro niki kiri gukorwa kugira ngo umusaruro ukomeze kuba mwiza ese niki muteganya gukorwa muteganya gukora mu minsi iri imbere kugira ngo umusaruro muzabona uzabashe kugira agaciro mu bwiza no mu bwinshi ndetse na gaciro ku isoko mubashe kubona isoko mubashe kubona amafaranga aturutse mu byo mwahinze tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 61 76 98 cyangwa se 07 22 26 96 98. Hari ibyo abahinzi b'inyanza bavuze bati ni ngombwa gusarura igihe kigeze ese ibigori byeze neza ni ibigori bimeze bite ibishyimbo byeze neza ni bimeze bite ese iyo biteze neza bigenda bite namwe ariko turakomeza dusangirije
ibigori ubu ngubu bigeze aho kuba wakirya ariko kiteze ariko ubu ngubu nta urusibyo wabyiba ntabwo turabitangira kubirya ariko biri hafi kwera nko mu kwezi kwa kabiri bishobora gusarurwa mu matariki 15.
Ibigori se babirya bitete gute?
Hari ukuntu babirya babyokeje bitandukanye no kubizana ukazagihungura cyumye.
None se ucyokeje ntikiba cyeze?
Ntabwo kiba cyeze kuko ntabwo wakijyana ku isoko ukigurisha nkatwe ubushize twagurishije na Minagri batuguriye ku mafaranga 220 kilo kandi urumva umuntu ashobora kujyana ikigori kirenze 30 cyangwa 20. Kandi ibigori bitatu bishobora kuvamo ikiro gishoboka. Noneho rero ubwo urumva ubuhombyi uriye cyagenda giteze. Ni nko gufata ibishyimbo gatonora buryo ubuhombyi umusaruro.
Imitonore buryo nayo no guhomba.
Nayo ubuhombyi kuko nimba utetse ibiro bibiri wahombye guteka inusu. Buryo ubuhombyi cyane.
Ikambaza n'umuntu wahinze ibishyimbo ngo burya kuburyo imitonore ni igihombo.
Murakoze. Buriya uko mugenzi wange yaramaze kubikubwira iyo uriye ibishyimbo by'imitonore uba uhombye kuko bya bishyimbo utonoye ugiye guteka iyo byumye iyo bisaruye ukabihura usanga wari kuzabirya nk'iminsi itatu nyamara byo urabitonoye ubiriye umunsi umwe wonyine.
Bari bikore bibisi
ngo mwebwe kurya ibigori bibisi ntabwo kwavuga ngo nibyo biryoha urabona kagori kokeje kubikira mu nkono biba biryoshye.
Biba biryoshye ariko nanone iyo ugiye kwishinga biryoshye wenda ushobora kurya bike ariko hari ushobora nko hari nk'abo dufata bari kubyiba bajya kugurisha. Wowe ushobora yenda kugifata uri umuhinzi ukavanamo ibigori bibiri n'ubundi yenda ntuzahomba. Ariko nanone ukuyemo byinshi urahomba. Kubera yuko umusaruro ucyane yo umye niho ubona inyungu ariko iyo ute iyo bitumye urahomba byanze bikunze. Niyo mpamvu rero ugiye kuvuga ngo urabirya ari bibisi ntago ibyo washoye wabibona kuko wari ubwo uretse ko niki uri ushobora kukibarira ariko buryo mu wahombye.
Nubwo ngo uhinze ibigori ukirira ibigori bibisi cyangwa ukabigurisha ari bibisi ntabwo wabugira inyungu.
Nta nyungu wabona kuko burya iyo bimaze kwera nibwo ubugiye kubona inyungu kuko bya bindi nkuko mugenzi wange yigeze kubikubwira uragifashe uracyokeje nyamara cyari kuzavamo ibiro byinshi byo ukagurisha cyangwa se ukanashesha hakabonekamo ifu ariyo yagatubutse kurenzaho usanga ari byo byakakugiriye inyungu.
Ariko namwe ariko mujya muhinga ibigori namwe muratubwira mujya
nange amara Francois najya barumpinga n'ibigori ubundi nuko duhinga n'ibishyimbo burya byose reka tubivangavange buryiye uri ibibisi ubuhombo burya n'ibigori iyo ugihitanye ari kibisi hari igihombo kibamo iyo cyumye kijya ku isoko kikagira agaciro kikavamo wanabishesha ukavanamo igikoma cy'abana ariko ntabwo kibisi bagivana mu gikoma cy'abantu. Iyo cyumye ubasha no kugira gute no kuba n'umutsima wa n'umutsima w'abantu byose biba biri kumwe. Urumva ko bitandukanye n'ikibisi, kuko ikigori kibisi ubugihomba kurya imitonyo y'ibishyimbo nabwo ubuhomba, kuko niba utetse ikiro cy'ibishyimbo cy'umutonore babe ibiro bitanu by'umutonore uburyo ubuhombye, ariko ikiro cy'ibishyimbo cyabikuba cyabikuba cyumye.
Ni radio guka mukomeje gutega amatwi kayivugira ku 105.9. Turi mu mwanya w'ikiganiro ikerekezo cy'iterambere cy'uyu munsi, ikiganiro twibanda ku buryo gufata neza umusaruro cyane cyane hirindwa ibihombo biboneka nyuma y'isarura cyangwa se uhereye umuhinzi asarura kugeza kukoresha umusaruro bwa nyuma. Kuri mikorona cyari kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, turi kumwe kandi n'abahinzi b'Inyanza twaganiriye, turi kumwe kandi n'impuguke guturuka muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndagira ngo abibwire neza.
Nitwa Pamela Ruzigana, nkaba nkora by'umwihariko mu ishami rishinzwe gufata neza umusaruro ndetse no guhunika muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko kandi nkaba nshinzwe n'intara y'Amajyepfo.
Tubahaye ikaze muri kino kiganiro, namwe muduteze amatwi, murabizi ko mufite ijambo, murakomeza kuduha ibitekerezo kuri insanganyamatsiko yacu uyu munsi. Abohereza ubutumwa bugufi no gukomeza kubwandika mukabwohereza kuri nimero, tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0772 62 66 98. Saruro bagiye bavuze igihe cyo gusarura, ese biba byeze neza gute? Hari byo bavuze biterwa n'uko umuhinzi yasaruye biteze cyangwa se bitumye neza. Mbere y'uko mutubwira kuri iyo ngingo, ese kubigendanye no gufata neza umusaruro mu ntara y'Amajyepfo bimeze bite, bihagaze bite?
Murakoze. Kugera ubu navuga ngo mu ntara y'Amajyepfo tweze ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo ibigori, harimo umuceri, harimo ingano, harimo imyumbati ndetse n'ibindi. Na mpereye nko ku bigori cyane, navuga ko kugera isaha abahinzi bamaze kumenya cyangwa se bageze ku ntera ishimishije yo kumenya gufata neza umusaruro ndetse no kuwuhunika, kuko byadutwaye iminsi kubana nabo, ariko nabo uko iminsi igenda iza babonamo inyungu birushaho kubatera akanyabugabo ndetse n'imbaraga cyane zo gukenera kubimenya, ariko kandi tukababa hafi, kuko uko umwaka uza cyangwa se iminsi uko igenda ihita, nuvuga ngo turabahugura tukabafasha mu kubona ibikoresho byo gufata neza uwo musaruro, tukabafasha kubona rya soko, ariko kandi nabo bakatugaragariza ubushake. Ariko nk'iyo tugeze nko ku muceri ho, navuga ngo nabyo ni byiza ariko biracyarimo intege nkeya. Aho rero urumva ko bigenda ni igihingwa ku kindi, ya umuceri, ingano ho turacyakeneye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, kuko urumva mbere abahinzi bahingaga agahinga avuga ati ndashobora ku isoko wenda ryo mu gasantire, ariko adashyiraho nka target yo kuba yashora wenda no ku isoko rya Nyabugogo rimuha amafaranga menshi, bigatuma n'izo mbaraga atazishyiramo. Ariko uko tubana nabo, uko tubegera, birushaho kugenda biba byiza.
Ibyo bihingwa byose muvuze ibigeze igihe cyo kwera cyangwa biri hafi kwera ni ibihe?
Nk'ubu ngubu navuga ngo mu Majyepfo umuceri harahatangiye gusarurwa, urugero nk'aha muri Rugera Migozi batangiye gusarura, ndetse no mu gishaha cya Rwasave. Ibigori ntabwo turatangira, ariko abenshi mu ntangiriro z'ukwa kabiri cyangwa hagati mu kwa kabiri tuzadutangiye, ariko byatewe n'ibihe twagiye duhura nabyo. Ibishyimbo byo navuga ngo nko mu nce zahuyeho barangije no gusarura, ariko za Nyamagabe mu nce zikonja ntabwo baragira igihe cy'isarura, tuzatangira isaro ry'ibishyimbo mu kwa kabiri.
Hari ibyo abahinzi bavuze bavuga bati muri kino gihe twahuye n'ibihe bibi, umusaruro twari duteganyije kubona ntitwawubonye. Hari abatubwiye ati nagomba gusarura imifuka itanu ariko ngo nzabona itatu. Ese mu ntara y'Amajyepfo ukubigendanye n'umusaruro muteganya kubona, namwe mubona ibipimo bizagabanuka, bihagaze bite?
Ntabeshye kandi mvugishije ukuri, kubera ibihe koko nk'uko abahinzi babibabwiye, nuvuga ngo hari nk'aho twahoraga tubona umusaruro mwinshi, ariko bizagabanuka kubera bya bibazo twagiye duhura nabyo. Naba nk'urugero nko mu mwe bishenyi, igishanga kiri muri Kamonyi, bezaga ibigori byinshi kandi ari koperative ikomeye cyane, basanzwe bakora neza, ariko kubera ibihe n'ibindi bibazo bitandukanye ubona ko hari ikibazo tuzagira mu musaruro. Gusa sinavuga ngo ni hose, ariko ntihazabura amakano.
ubwo imibare wende izagaragara nyuma bamaze gusarura hanyuma dukomeje n'ikiganiro cyacu hari ibyo bavuze bigendanye n'igihe cyo gusarura bavuze ku bishyimbo ati bishyimbo hari ababisarura bikinetse bitaruma neza ati ku bigori y'ikigori burya kibisi ukagifata ukajya kucyotsa cyangwa se ukagiteka mu nkono ukagitogosa ngo burya harimo igihombo ese nkamwe mushinzwe ibyo kutunganya umusaruro bimeze bite ese koko kurya imitonore n'igihombo kuko babikomoje bavuga ati yuri imitonore bo barabahinzi niko bavuze ngo buryo ubuhombye icyo gihombo gishingiye kuki dore ko imitonore nyine iraribwa n'ibigori bibisi nabyo birakenerwa ku isoko
reka mpere nko ku bigori mvugishije ukuri buriya mu makoperative abenshi nk'abakora neza cyangwa se bari organize reka mbari ko mbyita uvuga ngo baba bumva ko inyungu iva mu guhuriza hamwe umusaruro ari nacyo natwe twemera ariko kandi tukabwira abahinzi tuti niba wejeje ukureho ibyo kurya ariko biba byiza cyane iyo mubanje mugakusanya umusaruro aho bavuga igihombo uvuga ngo niba mpinze wenda niyo navuga ngo hektari n'urugero nkakuramo ibyo kurya biterwa n'ibyo nkuye muko bingana kuko ntabwo ibigori bicya bitatu bishobora kuba byatubye umusaruro wawe ariko aha bavugiraga nko kubahinzi babamenyereye ko agenda agaca mu murimo uko yishakiye ntiyubahirize rya tegeko rya koperative ryo gurizamo umusaruro ikindi kandi aho navuga ngo nashyikira abahinzi bagenzi banjye nuvuga ngo umuhinzi najya mu murima agaca bya bigori imifuka ibiri cyangwa itatu hari icyo azabagabanije cyari kuzajya mu mfuka we icyo nicyo batarabasha kumva ariko nko kubishyimbo ibishyimbo nahamya ko kereke yari nk'abantu bahinga amahektari n'amahektari ariko kuri babandi bahinga munsi y'urugoho numva nta gihombo kinini kiba kirimo
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 61 76 98 cyangwa se 07 22 61 76 98 mukira aho ngaho kubigendanye n'uko iryo sarura rigomba gukorwa nk'ibishyimbo byakagombye gusarurwa bimeze bite nk'amwe mushinzwe gukurikirana mushinzwe irishami rishinzwe gufata neza umusaruro no guhunika ibishyimbo byeze n'ibimeze gute ibigori byeze n'ibimeze gute muri make
yego ibigori byeze n'uvuga ngo biba icyambere cyo ni ibintu bi technique ariko ubwo ndagerageza kubivuga n'uvuga ngo ikigori iyo cyeze gisa navuga ngo gisa nkaho gicuramye reka mbari ko mbyita ariko kandi navuga n'urutete reka mbari ko mbyita iyo umuhinzi aba abashije gushyira ku ryinyo n'uvuga ngo ntago amata bakirimo mu kigori kiba cyumye neza ubona ko kitakiri kibisi reka mbari ko mbivuga ku bishyimbo nabyo nicyo kimwe ariko ibishyimbo kenshi hari abahinzi babyitiranye ugasanga abirekeye mu murima bikumagara bikagera naho noneho bisigaye by'ubwabyo bigwa mu murima naho ni umusaruro aba ari haratakaza ariko ibishyimbo ntarindira ko navuga ngo byumagara biruma byamara kuma neza akabisarura kugira ngo abijyane mu rugo abashe kubyanika ku mbuga ye isa neza
Nibyo koko hari izo mbaraga zishyirwa mu buhinzi kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka hari n'izindi zigomba gushyirwamo inyuma ibishyimbo umusaruro umaze kuboneka si ku bishyimbo gusa ku bihingwa byose kugira ngo hirindwe igihombo mu bushakashatsi bwakozwe mu minsi yatambutse muri za 2012 bavuga ko icyo gihombo kiri hagati ya 20 na 25% kw'ijana sinzi niba ubu ngubu cyaragabanutse hari amakuru mubifiteho muri rusange igihombo kiboneka nyuma y'isarura bavuga ko umuhinzi nyine niwe yasaruye 20% ahomba hagati ya 20 na 25% ubwo ni mu Rwanda
ubu ngubu byarahindutse kuko navuga nti nko kuri raporo dufite z'umwaka ushize nuvuga ngo ubu ngubu ibigori igihombo navuga cy'umusaruro kigeze ku 10 aho ni ku bigori 10.4% ku muceri ni 15.2% ku ngano ni 14.8%. Urumva ko bigenda bigabanuka bitewe n'imyaka uko imyaka igenda iza bigenda bigabanuka.
Birumvikana ko hari imbaraga zishyirwa mu bigendanye no gutunganya umusaruro. Abahinzi twaganiriye hari ibyo batubwiye ariko batunganya uwo musaruro ndetse hari n'uburyo bagenda bahura na zimwe mu mbogamizi. Reka dusubire muri abo bahinzi b'Inyanza tugaruka mu kanya adusoma n'ubutumwa bugufi bwa tugezeho tunasubiza na bimwe mu bibazo munasubiza na bimwe mu bibazo nyine bibaza kubigendanye no gufata neza uyu musaruro n'abari ku murongo namwe turabaha ijambo ariko kanita umuntu umwe allo ntabwo tubashije kumvikana nabo bakomeza kuduha ibitekerezo mu buryo bwo kuhamagara cyangwa se kwandika abohereza ubutumwa bugufi no kubwandika mukabwohereza kuri nimero 0727 49 53 63 abahamagara murakoresha 2 hari 0726 19 94 cyangwa se 0728 14 12 54 69 reka twumve abahinzi b'inyanza turagaruka mu kanya mugira icyo muvuga ku bigendanye n'imirimo yo gutunganya uyu musaruro ndetse n'ingamba zihari mu ngurane abahinzi bagenda bahura nazo
ukubahiriza biriya biciye
ntago ariko twese dufite imbuga zitunganije ku buryo wanikaho neza ariko nibura twese dufite amashitingi yufite shitingi nibura ushobora kubyanika hariya hahantu ku mbuga nziza wakubuye yiwawe ariko noneho wazabihura ukabihurira kuri shitingi bikabasha kutangirika no kutivanga n'amabuye kuko igishyi irumbu y'ukubise yuhuye ibishyimbo ushobora kubikubita bigahura nibuye bigashwanyagurika ariko iyo bihuriye kuri shitingi ku mbuga nziza ugira umusaruro mwiza
Iyo umaze gutunganya ibyo bishyimbo byose hari uburyo uba ugomba kubyanika bikuma ukabihura ese nko muri kino gihe aho nanyuze ku mbuga hariya ruguru aha nta bishyimbo nabonyeho muri kino gihe nivuga ko abantu bagisarura cyangwa barabimura bitunganiriza imuhira
murakoze impamvu harimo bamwe bari kubitunganyiriza imuhira ariko abenshi bamwe na bamwe bo baracyana bisarura mu murima barimo barasarura babizana muhira kubyanika
ari ibyo mwavuze ngo umusaruro ngo mushobora kujya kuhunikisha ese mwebwe ku giti cyanyu nta mushobora kwibikira umusaruro
urakoze cyane ibyo guhema mvuto uvuga guhunika nuko twamaze kubakirwa ibigega bitewe n'umushinga wabidukoreye natwe twajyaga tubikora kera ariko batumira ko guhunikira mu rugo atari byiza kuko hano haba hari isuku kurusha mu rugo Impamvu twumva twabizana hano twenda dusiga ibyo kurya kugira ngo n'abana batagira ibyo gatabura ibyo kurya ariko kugira ngo bigire ubuziranenge bwiza tubizana hano hari isuku bakadushyiramo n'umuti kugira ngo bibashe kugira ubuziranenge aha niho twabonye ari heza cyane
Inkawe umaze igihe kinini uhinga kuvaho aho batangiye guhunika umaze igihe kinini cyuhunika muri cooperative
urakoze cyane ku bwa mbere bwo twari tutarabikora ariko hanyuma bari barabikoze nza kujya kureba nsanga bamwe bashyizemo ibishyimbo mbona ni byiza ariko ubu ngubu nange kubera ko nabonye ari byiza nabanje kugira ngo ndebe ko ababihunitse bwa mbere byabaye byiza kurusha ibyo byarabaye byiza
none si ihunitse mu rugo ntabwo ibishyimbo byakomeza kuba byiza kuko wabitoye wabibitse byumye ukabibika ni iki
bishoboka cyabyo gucyo guhunikira naha ngaha ntabwo mu rugo dukunda ku ntabwo bakunda kubyangiza kubera ko bicara bashaka kugira ngo babirye ariko twabishyize mu ihunikiro tubasha kubona amafaranga cyangwa tukazanabongera bakabidusubiza ku mbuto nziza kuko ntago mu rugo nabo rimpanga
ese kubijyana kuri stoke no kubihungisha barye cyangwa bashaka kubibyaza umusaruro
impamvu tubizana hano kubigega hari impamvu nk'ebyiri tuba dushaka kugeraho ubundi tuzizana hano kubigega kugira ngo batubikire uzikwiye wabitse muhira ukenera akantu ugakoraho ku buryo ugenda ubyangiza mu buryo bworoshye ariko iyo tubizanye hano usa n'ubihungisha amaso Icyo gihe ukazabona imbuto nziza kuko duhunika hano bakadushakira isoko rya bimwe twabasha no kubushaka imbuto bakatubikira imbuto tukabona imbuto kandi tukabona n'amafaranga
nkurikije ibyo maze kuvuga numvisemo ibintu bibiri numvisemo ibigendanye no gucunga uwo musaruro kugira ngo uko ukeneye akantu utagenda ngo ufate kuri bya bishyimbo ugurishe uvuga no cyo kujyana ku isoko wende iki soko cyo nacyumva ariko se biri wawe muhira byo ntago wakwiye gahunda ukavuga uti kantekeze mvuge ko wenda bitandira uruhande mbicunge neza ikintu cy'akarusho umuntu yunguka iyo ajyanye ku buhunikiro uretse
iyo ujyanye ku ihunikiro bigufasha no kubara ukavuga ngo ibi ngibi nzabikoresha mu rugo mu bijyanye no kurya ibi ngibi nzabijyana ku ihunikiro bizavemo imbuto bizanavemo ibyo kugurisha bikagufasha guhinga ugamije gushaka inyungu.
Ariko mu bisanzwe abanyarwanda basanzwe bazi kwibikira imbuto, kuki batazi bika imuhira?
Murakoze. Imbuto zacu tubika ni inshuro nyinshi washoboraga kujya guhinga ugasanga bari kuzito gutora harimo imungu. Nyamara hano iyo hano kwihunikiro tubasha kubona imiti yabugenewe yo kwica udukoko tw'imungu tuza mu bishyimbo. Byanga bikunda iwacu mu mazu haba ari na hatoya, nta nubwo bameze neza, imungu zibasha kubyinjiramo ugasanga tugiye gutera imbuto mbi yabashije ku mungu. Ariko hano iyo twahahunitse ku ihunikiro nta bishyimbo duhinga, nta mungu ibirimo. Ibigori byo ho iyo nahageze byo biranagoye cyane, ubwanikiro bwabyo biragoye, kuko ikigori iyo kiramutse gikozweho n'ibijojoba by'imvura uhita umusaruro wawe uhita wangirika, ntabwo biba bizaba byiza. Icyo ngicyo umushinga wa LWH na RCCP watugiriye neza, utubona ko ubona ko icyo ibyo bintu bigoranye. Dufite ubwanikiro bw'ibigori bwabugenewe mu gihe hano hirya burahari, aho tubisarura bikaza bikanikwa mu bwanikiro bwa kijyambere, byamara kwanikwaho ntiwirirwe wongera no kuvunika nk'uko uramutse ubyanitse mu rugo wazajya ukubana nimugoroba ubyanura ubijyana mu nzu wongera ubisohora mu gitondo ugasanga bibyaye akazi, kandi bikazaba ntibizabe na byiza uko bikwiriye. Gusa no mu rugo urumva ubwanikiro ntiburi hose, hari abagerageza kwiranja banika, urabona uko inzu imeze, banika ku mbaraza z'inzu, bamanika ibiti, bamara kumanika ibiti ukamanika ukabisharikaho ukaba wizeye ko bitazabasha kunyagirwa. Ariko aho ngaho ntabwo wabiha amahirwe ijana ku ijana by'uko bizabyara umusaruro mwiza. Umusaruro mwiza uboneka iyo wanitse ku bwanikiro bwiza, niho uba wizeye ko umusaruro wawe uzaba mwiza.
Uvuga ngo bose ntabwo bashobora kugera kuri buriya bwanikiro rusange.
Ni radio guka mukomeje gutega amatwi kivugira ku 105.9. Turacyari mu mwanya w'ikiganiro icyerekezo cy'iterambere, ikiganiro cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Uyu munsi turimo turaganira ku bigendanye no gufata neza umusaruro kugira ngo ukomeze kugira agaciro haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza. Kuri mikoro muracyari kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, nkaba hano muri studio ndi kumwe na Ruzigana Pamela ushinzwe ishami rishinzwe gufata neza umusaruro no guhunika mu majyepfo. Twaganiye n'abahinzi binyanya namwe kandi turakomeza twakire ibitekerezo byanyu mutwandikira. Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 61 76 98 cyangwa se 07 22 62 76 98. Radio Gukalo. Mwaramutse neza.
Yego, nitwa Semasaka ndi mu karere ka Kamonyi.
Yego Semasaka.
Dufite akabazo kuko dukunda guhunika imyaka.
Yego.
Nk'ubu cyane cyane nk'ubu ibishyimbo byeze twashyiramo imiti ugasanga imyaka yongeye yamunzwe.
Imiti mushyiramo ni imiti imeze ite?
Hari imiti bacuruza mbese muri bariya binyongera musaruro. Ubwo rero tujya dushyiramo tukabona byamunzwe, none turangira nk'imiti myiza ishoboka umuntu yahungiza abo bahanga babizi.
Mukoresha iyitwa ngo iki?
Ntabwo mbizi, ariko gusa tujya tukabwira bakaduha.
Muragina mutima uduhe bakabaha. Sawa, baragira icyo babasubiza. Ngiye guhunika bikamungwa, ngira ngo munaza kukivugaho mbere mutarakigeraho. Ndagira ngo duhere ku bigendanye n'ibi bikorwa remezo bifasha kugira ngo wa musaruro ubashe gutunganywa neza mbere y'uko ujya mu buhunikiro. Hari ibyo bavuze by'imbuga zo kwanikaho, hari ibyo bavuze ko ibigori byo byangirika vuba n'igitonyanga kiguyeho bita byangirika. Ese mu bigendanye no kugira ngo haboneke aho hantu ho kwanika heza, bimeze bite nko mu ntara y'amajyepfo ahantu ho gutunganiza umusaruro?
Hari icyo nabivugaho. Kugeza ubu Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi biciye muri iryo shami nyine ryacu ryo gufata neza umusaruro no kuhunika, hari navuga ngo hari budget tugenera akarere buri mwaka biterwa n'ibyo basabye, ariko birimo ibyo bikorwa remezo harimo bwa bwanikiro abahinzi bavuze bwa kijyambere. Kugera isaha navuga ngo ntabwo turabasha guhaza amakoperative, kuko bien sûr n'amafaranga bakiri make ariko aho bishoboka ubwanikiro bwarahageze za kamonyi mu mwe bishenyi mu mpuyabo ndetse naha hose muri Muhanga burahari gusa icyo dushishikariza abahinzi nuko tubabwira ko uretse n'ubwanikiro tubaha n'ibindi bikoresho harimo za shitting bashobora gukoresha araba bivuze bati na shitting zishobora kugufasha gufata neza umusaruro ubwo shitingi ntagarukwanika hasi hari ubundi buryo twabigishije bwo kuba bakora ubwanikiro ariko navuga ngo buri traditionnel bwo gushaka ibiti bakarenzaho amashitingi ndetse mbese tukigana bwa bwanikiro bwa kijyambere mu by'ukuri abahinzi amaze kubyumva nubwo biba bikigoranye ariko byibura byo birashoboka ahubwo hari ikibazo nyamukuru ni kubijyanye n'ubuhunikiro cyangwa se amastoke
turagira ku mastoke ese muri kugushaka ubwanikiro kuko aho hantu usanga umusaruro uhangirikira cyari cyane nko ku bahinzi batandukanye baba bibigori bizese nabi bishyimbo n'indi myaka ihuye n'ikibazo cyo kunyagirwa cyangwa se yaranitswe nabi ihura n'ikibazo gikomeye aribyo batubwiye by'ukuntu bibora hazamo ingorane zikomeye hanyuma kubigendanye no kugira ngo nyine uwo musaruro utunganywe neza ntuwangirikire aho hagati aho ngaho mu gihe bari kugira ngo wume neza ese niki kiri gukorwa uretse uruhare rw'umuhinzi n'uruhe muravuze ngo mutanga amashitingi se nkuyatanga kuri bose uyishaka yibonate bashobora gutekereza ko wenda hari amashitingi iminagiri yashyize ahantu cyangwa ku karere abantu bazajya gufata bakanikaho imyaka ese ibyo bikoresho biboneka bite uruhare rw'umuhinzi n'uruhe rwa ministeri bishinzwe n'uruhe rwa karere n'uruhe
yego nk'ubu turiho turitegura isarura no kuvuga ngo icyambere amakoperative asanzwe abimenyereye ko hari shitingi tuba subuntu aha tubisobanure neza kuko hari benshi bibwira ngo ni imfashanyo ya leta ariko ntago ari imfashanyo shitingi tubaha nizo kugira ngo zibafashe mu gufata neza umusaruro
mu makoperative gusa
oya n'amatsinda turabaha nuvuga ngo umuhinzi aho ari hari abo tuba dufite abenshi nibo dukorana ndetse n'abo tutazi nuvuga ngo dukorana ba agronome baba b'imirenge baba b'imishinga runaka aho yiri ndetse n'uturere turafatikanya nuvuga ngo ahari bashyashya tubasha kubageraho biciye muri izo nzira zose shitingi kugera iyi saha twakopaga abahinzi nuvuga ngo twe bakishyura ministeri bamaze gusarura bagurishije umusaruro wabo hari n'icyo basigaranye bakabona kutwishyura ariko kugera iyi saha mu minsi yashize bari basigaye binubira igiciro cya shitingi cyashyizweho kuko shitingi zari zaraje twazigurisha 12,500 ariko kuri iyi sezon cyangwa se igihembwe cy'ihinga bizaba ariko ku bigori gusa ni exception ku bigori niho twagabanije bizaba 50% no kuvuga ngo shitingi izagigurishwa 6,650 ariko kondisiyo nuko umwiza zaba yishyuye cash
reka tujye noneho mu guhunika
yego
ubwo mu bijyanye no guhunika bakomeje kuvuga ibigendanye n'igihombo kiboneka muri stock cyane cyane imungu arababivuzeho ariko reka twitabe no ku murongo radio gukalo mwaramutse neza
uravugana na Mujyambere
yego Mujyambere uherereye he
Musanze mu murenge wa Gashaki
yego
arahantu nasobanukiwe kuri ibyo byerekeranye no gusarura ibishyimbo twe duhinga ibishyimbo bya mushingiriro
yego
ariko mu gihe cy'imvura iyo dusarura usanga ibishyimbo byinshi ari biba byaraboze mbese ugasanga byarapfuye aho ngaho rero mudusobanurire neza igihe cyo gusarura niba nk'uko bari abahinzi bari babivuze numvisemo ahantu basarura bitari byuma neza bikiri intonore bakajya kwanika twe dusarura tugahita tujyana mu rugo guhura
yego
noneho mudusobanure hari ahandi hantu ngenda ntambagira ngasanga bo barashitura ibishyimbo bihagaze twe tukaba turandurira rimwe mudusobanure igihe uburyo bwiza bwo kubisarura muri ubwo buryo bwombi
murakoze
aba murakoze
uyu ni umuhinzi w'Imusanze ahinga ibishyimbo bya kijyambere mbere yuko tujya guhunika reka tuve muri izi tekinike zo gufata neza umusaruro mu gihe cy'isarura hari ibyo avuze bigendanye no ku gihe nyacyo cyo gusarura kuko usanga koko nk'abari abahinzi baba bahinga za mushingiriro bagira icyo kibazo nagira ngo musubize Mujyambere ariko reka twakira undi muntu
yego kweri ibyo avuze nibyo mu majyaruguru hari mushingiriro bahinga ariko buriya usanga ku bishyimbo ibishyimbo bitari mushingiriro bitandukanye cyane nibyo bindi no kuvuga ngo hari igihe abahinzi usanga bategereza ko byose byumira icyarimwe ugasanga ibyo hasi bizajya kuma ibyo hejuru deja byaramaze gutangira kuvamo bigwa hasi ariho handi twose
tubwo nibyo hasi nibyo bibanza
nibyo bibanza ugasanga wa musaruro ugiye utakara gutyo ariko mu byukuri ibihimbo navuga ngo ibihimbo abahinzi bagakwiriye kureba igihe nyacyo na
cyo gusara tuvuge ni mushingiriro hari ibira byera mbere hari nibindi bitangiye kuma hari ibindi byi bavuze bitangiye kunamba bavuze ngo binetse nibindi bikiri bibise rabona mushingiriro biva hasi bijya hejuru kasanga hejuru bimwe byacyameze nk'ibitonore hagati bitangiye kuba umuhondo hasi birumye ubwo yavuze ngo hari abashitura ngo ariko bongo bararandura muri tekinike zo gusara ibishyimbo bya mushingiriro ni iki wababwira kugira ngo birinde igihombo kuko batubwiye ko bibaborana rwose
hariho tekinike zitandukanye no kuvuga ngo hari utu navuga n'udukoresho twa turi traditionnel bakoresha tumwe bitananjoro nitwo bagakoresheje mu busanzwe no kuvuga ngo iyashituye hari bigenda bitakara bya bindi byo hasi byarabanjije kuma mbere y'ibindi ariko iyagesa reka mba ariko mbyita
ngo akagombye gukoresha kuma gakata
kugiye kugurumba ashituye
hari
bigenda bigwa mu murima kandi iyo bigwe mu murima ajya mu gutora ugasanga nanone byivanze na bya bitaka ari bwo bwa bwiza bugenda bugabanuka kandi n'igihombo kikagenda kibaho nubwo ngo bitandukanye cyane n'ibishyimbo birya bigufi ya bitari bya mushingiriro aho ho wabirandura nta kibazo
no kuri mushingiro kurandura si byiza
ntago ari byiza normalement
n'ugusarura uko bigenda byera
nuvuga ngo hari icyo nko mu muceri hari icyo twita kugesa nuko abahinzi burya barabyanga kuko bibaha akazi kenshi
gukata kubikata ndetse ntibarandure
ariko ubundi nibyo byakwiriye kuba byiza akaba ariko babigenza
kuko birimo akazi ibyo bintu uri kuvuga
ariko nta kundi kubera ko ahateye imbere bakoresha imashini
ivangwa keza karigura
ariko mu bihugu byateye imbere bakoresha imashini yo kurumva twebwe biracyari ikibazo
ni ukuvuga ngo abantu b'Imusanze ni ukujya basarura ntibarindire ko byose byuma ibyezi bakabikuraho bashitura
nuvuga ngo
bakomeza
bakwiriye navuga ngo ni kugesa bahere kuri santimetero ebyiri kugeza kuri eshanu turutse hasi ku butaka aho niho bibafasha kugira ngo birinde cya gihombo
hanyuma kwa kundi byera bisiganwa byo kuko hari ibitonore hejuru hasi birumye n'ugushitura n'ukukata nabwo nuko ibyo mwise kugesa ngira ngo barabyumva bwo n'abadasobanuki barongera baze mu gihe hariya Musanze mu murenge wa Gashaki n'abandi baduteze amatwi kanare katuje mu guhunika hari Semasaka Kamonyi ati rwose urahunika ukagenda ukagura imiti aho bacuruza inyongera musaruro ugahungira bikabora hari ndetse na Hitimana Inyanza ati rwose umusaruro ni muke cyane ugiranije n'ubuso buhingwa kandi hakenewe no kubigisha ihunika kuko umusaruro umaze kuboneka mukeya nawo uramungwa hazi ikibazo cyo muri stock rero bamonekamo igihombo ese mu nkamwe mushinzwe guhunika ishami rishinzwe gufata neza umusaruro no guhunika mu guhangana n'iki kibazo ni izihe ngamba mufata mwagira iyi nama abahinzi bahombera muri stock
hari icya mbere hari imiti ikoreshwa yaba mu bigori cyangwa ibishyimbo mu mastoke ni umuti witwa detia barawuza ariko kandi ni binini detia kandi iragurwa yaba muri agroteke ndetse
n'ahandi
ariko ku bacuruzi bemewe ariko hari ikintu abahinzi bitiranya buriya ibigori cyangwa ibishyimbo kumungwa biterwa naho wabihunitse icyo ni kimwe n'uburyo wabihunitse
ni kuvuga ngo hari uburyo stock igomba kubimeze
yego
nibyo ushyiramo
yego
igomba kubimeze itene naho tugende kuri kimwe
ahubwo ibyo ni kuvuga ngo hari turabizi neza ko abahinzi bacu badafite stock zihambaye uretse nk'abafite imishinga ibafasha ariko mu busanzwe tubasaba ko ibishyimbo cyangwa ibigori abanza kubyumisha neza bikuma koko kuko buryo ibigori bigiye bigifite nabyita
ubuhehere
bwinshi iyo bigezemo akabitereka hasi ku isima kandi usanga inzu ishobora kubikonje abenshi usanga barana kodesha amazu mu busantara kandi aho bitereka ibyo bigori ntago bishobora kuhatinda rwose uko nokuri niyo washyiramo n'ikinini ntacyo kimara bitewe nuko aho yaba aba yabishyize ya temperature cyangwa se bwa buhere twavuze still bagenda bukagira bukangiza imyaka stock rero ku biteye nuko nguko nuvuga ngo ishyambere tubasaba tuzi ko abahinzi batagira parete hari byo twita parete
barabaterekaho byo
ariko tubasaba gutereka imifuka ku ngiga z'ibiti aho numva nta muhinzi utakibona parete zirahenda noneho ama stock tubabaza kuti byibura bari inzu niyo yaba ari inzu ariko ifite ahaca akayaga cyangwa se akazuba ariko kandi ntambeba cyangwa se ikindi gisimba cyabasha kwinjiramo agaha ya myaka ye ubuhumekero
rikamba kuvuga ngo niba ari muhira yagombye kugira icyumba cyo guhunikamo
niko byita ariko ubundi biba byiza burya iyo bahunikiye hamwe nka cooperative cyangwa sitsinda
mbura buryo mwavuze
twavuze haruguru kugira ngo babishyirire hamwe kuko iyo ari umuhinzi wabijyanye mu rugo iwe n'undi we hari bimwe byiza ari byiza ibindi bikaza byapfuye ugasanga dusubiye muri bya bindi guhora twigisha cyangwa se guhora duhomba
reka tubwire kuri iyo miti umuhinzi yavuze ati yo tugura hariya rwose turagenda tugashyiramo ntibikunde se nuko babiteretse ahantu hatari heza se nuko bera ko ibyo binini wenda atari byo kubigenewe n'ikoreshwa ry'iyi miti niki mwabagiraho inama
icyambere ni ukuvuga ngo imiti icyo duhora tubasaba no kuyigura ahantu hizewe ubundi cyane bari abagurisha inyongera musaruro nibo babafite niyo miti abenshi baba banayigurisha cyangwa se agroteke nibagapfe gukoresha imiti babonye yose ikindi navuga ngo ubundi biba byiza imiti ntago ari myiza mu busanzwe ariko yifashishwa iyo byakomeye sinzi niba aho ngaho nsobanutse
birumvikana ngira ngo niba tubyumva baratubwira
baraza kutubaza bagakwiriye navuga ngo bagakwiriye kwimenyereza ko imyaka yabo yagasaruwe uko twabivuze haruguru yeze neza ikanikwa neza ikagosorwa kuko burya nanone haba igihe bayibikanye n'imyanda na za mungu zikazamo nuvuga ngo bagafata neza imyaka hanyuma imiti ikaba nabyita ni nka option ya nyuma iyo byanze kuko nubundi reka ngo nk'urugero ku bigori abahinzi b'ibigori bamaze kubimenyera cyangwa se babigize umwuga abenshi nta nubwo babihunika igihe kirekire kuko yaba tweminaga cyangwa abandi bacuruzi bahita baza bakabagurira ku bishyimboho ni ikibazo gikomeye kuko usanga hari abataba bafite amasoko yihuse wenda akaba bikavuga ati nzabishora ku isoko igihe n'iki ni nkena ugasanga niho azakenera ya miti n'imiti ntago ari mibi ariko yakayikoresheje bese bwa nyuma byamuyobeye
mukiri kuri ubu bwiza bw'umusaruro hari byo muvuze bigendanye no kwirindiza umungu imyaka iterekwa ahantu heza ibyo bango ngakoreshwa n'iyo miti ariko iyo ugeze nko ku masoko ndatekereza ko mutareberera abahinzi gusa ahubwo mureba n'umusaruro muri rusange iyo ugiye ku bacuruzi bacuruza iyo myaka reka tuvuge nko ku bishyimbo ubu ngubu byeze usanga harimo ibishyimbo by'ibibore ukavuga uti se nuko abantu batazi gutoranya ibishyimbo harimo imyanda harimo amabuye ukumva ko harimo ikibazo ese nko bariya bacuruza imyaka aho nabyo mufite uburyo mukorana n'abagenzuzi b'ibyo bwiza bw'ibicuruzwa ku isoko
kugera isaha ntabwo abacuruzi turabasha kubageraho kubera ko navuga ngo abo dukorana cyane urugero naguha ni abagemura imyaka muri Minagri ku bigega byo guhunikira igihugu imyaka bo nibo tubasha gukurikirana umunsi ku wundi ariko babandi basanzwe baba abanyabugogo cyangwa hehe ntabwo turabasha kubegera
hanyuma dukomeje n'ikiganiro cyacu reka dusubire mu bahinzi ba Nyanza birumvikana ko iyo bitameze neza hari ingaruka bibagiraho iyo hari ikitagenze neza muri uko gutunganya umusaruro cyangwa se muri uko guhomba reka tubumve turagaruka mu kanya turebera hamwe noneho ingamba zihari kugira ngo iyo ntego yo gufata neza umusaruro ikomeze kugerwaho
isuka soko y'ubukungu niyo shingiro ry'ubuzima niyo nkingi y'igihugu cyacu niyo soko y'amajyambere
ni radio gukamukomejeje gutega amatwi kavugira ku 105.9 turacyari mu mwanya w'ikiganiro ikerekezo kiterambere ikiganiro cya ministere w'uhinzi n'ubworozi ariko turagina tugana ku musozo kuko umwanya uri muri huta ariko ntitwasoza tutavuze ku bigendanye no gufata neza uyu musaruro nanone mu bigendanye n'amasoko tugatumaze kuvuga mu kanya ku musaruro uboneka ku isoko ku masoko asanzwe tuvuga ko nyine pamera ngira ngo tubwiye ko ubwo buryo bataramunonosora bwo kugira ngo bagire ku masoko asanzwe ahubwo bayireba iriya myaka igiye guhunikwa mu bigega by'igihugu mbere yuko rero mutubwira ku bigendanye nuko gukomeza kunonosora iby'isoko ry'abahinzi ry'umusaruro reka dusubire inyanza turebe zimwe mu ngaruka bahura nazo yo bitagenze neza mu musaruro ndetse turumva n'ushinzwe imibereho myiza n'iterambere hariya mu mushinga LWHRSSP n'abatubwira ku bigendanye na zimwe mu ngamba zishyirwa ho kugira ngo bari abahinzi nyine bakurikiranira hafi babashe kugera ku ntego yo kubona umusaruro mwiza ufite agaciro
burya guhinga biravuna no kubagara no gusarura icyo byampungabanyaho nuko wa musaruro mbona ateganije aho ubona wose ariko ntabwo ari kubera guhinga nabi biterwa n'ibihe bibi izuba n'imvura iby'ubwishingizi
abahinzi bamwe twaganiye barambwiye bati se umuntu wabaye atishinganisha ubuzima kubona mitiweli ari kumu ukumwibutsa buri gihe noneho gushinganisha ibishyimbo n'ibigori ibyo bizakunda wowe urabyumva ute
ntabwo uko nabyumva jyewe gushinganisha burya ni ikintu gikomeye cyane ariko hari igihe n'inama ntabwo ari gushinganisha ku mbaraga byose ni jyewe uko nabyumva ndumva jyewe nta n'ikibazo kinaremereye kirimo bitewe n'umusaruro umuntu aba yabonye umuntu wese yagira atarinze gushyiraho imbaraga zo gushinganisha ku mbaraga
murabyumva mute mama
ibintu byo gushinganisha iby'ubuhinzi rero bidukundiye byaba ari byiza kuko niyo nta musaruro n'ubwo buzima uvuga kujyana mu bwishingizi ntabwo wabona iyo ufite umusaruro uhagije n'ubuzima buba bwiza bikaba ngombwa rero ko bishobotse rwose twabyitabira tuzagishyigikira kuko niba tugize nk'igihombo nk'icyo tukagira abadutera inkunga ubuzima bwakomeza turagishyigikiye
mwebwe murabivuga hwishye
murakoze
kuba utageze ku gipimo cy'umusaruro bikugiraho izi ngaruka
kutagera ku gipimo cy'umusaruro ni ibintu bikunda kubaho mu buhinzi kuko burya mu buhinzi hari ibyo dutegeka ushobora guhinga neza ibyo ni wowe ubifite mu maboko no guhinga nabi ni wowe ubifite mu maboko ariko hari ikindi tudategeka icyitwa ibihe imvura ishobora kugwa ari nyinshi cyangwa izuba rikava ari ryinshi mbona icyo kintu nitumara kukimenyaho amakuru cyo gushinganisha imyaka bakayishingira hakaba hasiranse kuri yo mbona bizaba byiza kuko igihe aho kigeze ahangaha dusigaye duhinga ubara ifaranga kurindi washoyemo iyo umusaruro rero utageze ku gipimo cyari giteganijwe birumvikana uburi bujye mu gihombo
isarura no kosta imyaka nicyo gihombo gikomeye ku muturage ku muhinzi niyo mpamvu tubashishikariza ngo mukore ibishoboka byose mu buzima bwacu tugiremo ikintu kitwa kwizigamira cyo kwita savings
ni radio gukamukomeje gutega amatwi kavugiye ku 105.9 turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro ikerekezo cy'iterambere cy'uyu munsi ikiganiro twibanze mu byo gufata neza umusaruro mbere yuko rero tujya mu kwanzura hari ibigendanye n'uburyo bwo guhangana n'icyo gihombo hari icyo batubwiye kigendanye n'uko ibihe byagenze nabi mvise ko bakeneye amakuru menshi ku bigendanye no gufata ubwishingizi icyo ntabwo tukigarukaho reka tujye noneho muri cya gihombo kiboneka mu gihe icyo gutunganya umusaruro no kuwugeza ku isoko hari cyo ushinzwe Maniriho Pierre Damien mu bushinzwe imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage muri ya mushinga LWH akomojeho kigendanye no kotsa imyaka ni kimwe abivugaho
ikigendanye no kotsa imyaka nimwe twavuze haruguru no kuvuga ngo hari nabyita nk'ingeso abahinzi bari bafite yo kumva ko yacisha umusaruro inyuma ya koperative cyangwa se akumva ni ibintu bisanzwe kotsa imyaka biterwa n'ibintu byinshi haba igihe baba bakennye hakaba igihe ashobora guhura n'akabazo ariko mu makoperative nakwita ko asobanutse abenshi usanga baba barateganyirije abahinzi amafaranga ku bijyanye n'igihe cy'isarura ndetse no gutunganya umusaruro ibyo akenshi rero nibyo tubashishikariza kugira ngo hirindwe cyane gucisha umusaruro inyuma iyo umuhinzi ashijije umusaruro inyuma ni ukuvuga ngo hari biba bigabanutse kubyo yari kuzinjiza cyangwa se amafaranga nuvuga ngo niba ku biro ijana by'ibishyimbo cyangwa se by'ibigori acishije inyuma 10 we yumva ko ari ibintu bisanzwe ko burya ibiro 10 bari ibiro byinshi kubera ko hari n'amafaranga bazakatwa amwe yifumbire amwe y'imbuto n'ibindi byinshi ugasanga rero iyo utamufashije kubyumva ahora muri ibyo ngibyo agahumba.
Hanyuma ingamba ifatika mu kurinda ibyo byose ni ihe mu magambo make umuhinzi yavuga ati kugira ngo nirinde kotsa imyaka nanyura muri iyi nzira.
Icyambere tubashishikariza ni ukuba muri za sako cyangwa se mu bigo by'imari kugira ngo agize n'icyo kibazo cy'amafaranga babashe kumuguriza cyangwa se koperative yubakitse neza ibashe kumwishingira kugira ngo abone amafaranga ntazabone urwitwazo.
N'aya matsinda
mwavuga. N'aya matsinda twavugaga.
Hari ikindi mwakongeraho?
Dusoza nababwira ko nka Minagri cyangwa se rya shami rishinzwe gutunganya umusaruro no kuwunika ubu turiho turategura kuzagurira abahinzi imyaka. Turateganya kugura toni 15,000 by'ibigori ndetse na toni 70,000 by'ibishyimbo. Tukaba dushishikariza amakoperative ndetse n'amatsinda kubyitabira. Impamvu ni uko twe turi soko rihoraho kandi rihamye. Ni ukuvuga ngo niba byitabire turabasanga. Uretse kuba tubafasha muri ibyo bikoresho babona yaba imashini zihungura cyangwa se amashitingi ariko kandi n'isoko natwe turi ryo ariko ikindi nabahumurizaho nuko ibiciro byacu batabikunze tubashakirana andi masoko kuko hari benshi bakeneye imyaka muri
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0721 62 66 98. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Reka dushimire namwe mwaduteze amatwi, dushimire by'umwihariko Pamela Ruzigana waturutse mu ishami rishinzwe gufata neza umusaruro no guhonika akaba rihagarariye mu majyepfo. Dushimira abahinzi b'Inyanza twaganiriye, dushimira mwese mwaduhaye ibitekerezo. Mwese tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda Radio Huguka yabateguriye. Ngiye na Florentine Mukarubayiza naho ubutaha.
Icyerekezo cy'iterambere
kongera umusaruro ku buso buhari, umusaruro ukiyongera kugira ngo umusaruro we mwinshi kuko ari yo mahirwe yo kugira ngo isoko riboneke. Gushyiraho uruhererekanya nyongeragaciro ruhuza umuhinzi n'umucuruzi w'umusaruro ariko bishingiye ku masezerano. Ikindi nabonye ni uko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kuwushyikiriza umuntu ubwo bakongerera agaciro.
Icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.
Ikiganiro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye.
Muhinzi mworozi kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ishuri nyaryo iyumvire nawe.
Yakoze cyane. Ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye, tuzakoresha ifumbire y'imvaruganda, dukoresha n'ifumbire y'imborera.
Kuko iyo hegitari ugakura nka toni 10, 12 ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukona ni kigiga ni imbuto nziza y'indobanure urukona kuri hegitari ko ari toni 37. Ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro noneho no gutegura umurimo mwiza no kuwufumbira neza koresheje imborera.
Ibinyujije kuri Radio Huguka, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugezaho ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa 3 za mu gitondo kugeza isaa 4
na buri wa mbere guhera isaa 2 kugeza isaa 3 za nimugoroba.
Nakubwira iki? Amwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe, ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyo udasobanukiwe.